umenichaji ya nini, umenitupia jini? Au umenipaka manini, umeniweza na nini, na kupendea nini? So romantic, jamani hili penzi mbona ni fire. Yuko romantic, ndo anafanya na kuwa haya. Oh baby yo mpando, hili ya gando, you must let them know. Na kama ni ya gando, ni mapambano, I must let you know. Mwezi umenifunga kamba na sioni, minyoko menivua gamba na sikomi. Izeri ya sugar, sugar, so magical, your love.
Is cooking.